Praise the Lord. Praise the Lord. Odofo, adumni asumjia, efinya mieja oba hun krong krong, enye uchefa ene day. Na uhunti sayin. Mijiri sa uchiri ampo nyankupo na dumara kwa ena ekura me, ena ekura wo. Na minfa sa kwa ena mwa kwa webium ediba Pentacles Hour. A efi the Church of Pentacles Headquarters. Bese na uchi anayin ena yedi yentite ni Apostle Professor Opoku Onyina Krata uchori koma nzore nzore ni nina ewo the Church of Pentacles. Yene u epensen pensen ni nina emu. Na ya bi nukwari sema ewo asoro numu edi achirawu. Yu nyami eye ejuma kese pa ewo the Church of Pentacles. Ne, se kase ebe kani nina enye afi asem. Na kakrei ena ebiesu edi achirawu. Ti odofu eyinu nukwa semu. Yeda mwasi semu nyamri na mutie. Na mwa mufre mushe yengkwa eni nina nyami enshara mbibri. Yebetuya ye nchire chire ha, efa asumafu, na sisi ya bibia yedui asumafu, the ability to administer the affairs of the church. Onya ahumodin tumia, odie ejuma ewa soromo. Enuna yedi na ochi miensa, ebe ti sa nchire chire hi. Na mijiri se ubiumu, ubiwa kuma, adum mseme umunu, ebe ye uchefa. Na ansa nanu yenti sa nyumia unyankupon edinam yenti teni Apostle Professor so ediche asore ena odiache uyasinyina. Jesus oyemi buten tim Apostle Professor Opoku Onyina.
Asumjia efie jenya nkupon eni eni urali Yesu Kristo no enka munyina ene yebetwa enchirechira efa asumafo ho yase ase echirechire ema ye hu se osumafo one hwan sentia ya na sa enchirechire yede ma asoroto onyina ne se yebese wo a weye ogidini na yo Kristo ni no unwe difo abonzo we yo difo. Who was smart for? Who was a way you were smart for? No one who was smart for at the year. Sandy Abaya, who been to mean fee baby, and not that war. Yana and not dance or be dorsal. Now who at the Papa Noa? A man who near Enyana, who said there be, where dear in few and uncle Pong, and only a person, Motia Siena Muno. Hallelujah.
Amen.
Timisha Siena, Mamia, who said a Pamda Denumon, near war Honson for. Na apamda denu mu husomfo ene ye frano odifo into ko apam dadanimu ana odifo di akotene ewa apam dadanimu na enso na one wo hene ebom ye adwuma ene one wo sofo enso bom eye adwuma inti na nye odifo onko ana ye nyame nipa ohene no so ne efre ne ne awasra no na ohene de ne humu onyankopon ya nyame ma na di ye te se ohene bi ete se David na otuminya edi ye bebre wo hwa ne nnwom na otwere ye na bebre aye edi semu a na oka kire ye enti apamda dem no enipa miensa titiri wa ne nyame fa won so ye adwuma eye odifo ohene ena afi osofo na oba apamfufure yi mu de a apamfufure hu somfo ene osomafo ye ne urade Yesu Kristo na ebe shaase oba se osomafo panyini a osi otwe dia mpon nyankopon anan na hu no a no hu nyankopon nti ono no na nyame asem ankasa ne ni padua a ode betena ye mu eye adwuma eno ma ye hu ni se se ni padua betumi aye nyame adwuma proye enimu esan se ye ne urade Yesu Kristo ni nyina ni padua ni nyina na ye nyame asem na wo ho no no fa asomafo na otete won ye won na owu ye no osuma won se na dwuma na waye akwa kosi bebe no wo monto aso nti asomafo no ade ye na makirekire mu na ehu se owu ye chi so ofre nkrofo bebre nso se asomafo woni ofre omunu baako ene palu a oye suno nkukura won se nyame nam ne so ye eniema kase akase bebre ewo apam fufre mu enti wade ye no emie hu sene asomafo te ma kirekire mu se ye wodoma kyede bebre ewo ho na okristo ni bia wodoma kyede na obi anyame de doma kyede bebre bedura no na sa nipa na ba beye akyede amaye sa nkrofo ni bi ene asomafo adifo asempakafo akirekirefo ni ahwefo na yebo obi oyo asomafo a esese nyame frɛ no nyame fa kwan bi so da ne ho adi kyerɛ no na nyame ye ne saa na ama ne tumi ama na ho den ama na wirehyemu a ogyina ho kyerɛkyerɛ nyame asɛmu a onim nyame a wahunu a one no kasa eno ma otumi gyina sohwɛ ene niema hodo a ebeba bebree emu afi ese nipa no owo akandie ene entotoye doma kyerɛde ene ese nipa no so wo doma kyerɛde a mefrɛ ne sɛ nyamede hyɛ asɛm no den yɛ wɔdoma kyɛdeɛ ahodoɔ bi wɔ hɔ a nyamede hyɛ n'asɛm no den ebi yɛ gyedie ayaresa ɛna anwanwadeɛ nsɛnkyerɛne nti nyame bɛma saa doma kyɛdeɛ no bi adi n'akyi sɛnea ɛbɛyɛ a nyame bɛfa kwan bi so de akyerɛ sɛ saa nnipa yi ɛyɛ me ɛna mafrɛ no nti makyerɛkyerɛ saa nneɛma no mu na afei mede ɔsomafoɔ no n'adwuma ɛnso asi yɛanim na n'adwuma no na afei megu so a mekyerɛkyerɛ mu kakra kakra maame a hunu sɛ obi yɛ ɔsomafo a ɛsɛ sɛ wɔtumi hyɛ asɔre ase ɛno yɛ asomafoyɛ ade titiriw baako no no to begin a new church ɛna ɔhyɛ asɔre no ase so a ɛsɛ wɔtumi ma asɔre no nyini to grow a church ɛna afei ɛsɛ wɔtumi tete nnipa ɛsɛ na ɛdidi kyinhyia wɔ nyame asafo mu faako a wɔwɔ ɔkɔ baabi a n'ani di kyinhyia ɛbɔ mpaeɛ na onya discernment the gift of discernment na otumi hu nkurɔfoɔ a dom wɔ mu ɛfrɛ saa nkurɔfoɔ no ba na wayɛn wɔn watete wɔn nti obi bɛyi ɔsomafoɔ aka ne ho a ɛnha no n'adwuma a ɔreyɛ ne sɛ ɔbɛtete nkurɔfoɔ na wɔ mu yɛnyɛ adiifoɔ asomafoɔ asɔfoɔ ahwɛfoɔ asɔre mpanyimfoɔ wɔde saa nkurɔfoɔ no ɛbɛba ɛna ɛno nso so akyi no ɛsɛ sɛ wɔyɛ obi a onya di yie na onya di yie a wɔhwɛ nneɛma ɛkɔ so abrabɔ mu ne pɛn so na ɔde nyame asɛm no abɛbom na wakyerɛkyerɛ nipa mu ama wɔn ate aseɛ to receive revelation and theologize nsɛm bi kɔ so obɛnya mu adi yie na afei wakyerɛkyerɛ mu na nipa no hu ne pɛn so ɛsiane sɛ nyame fa nipa biara ne pɛn so de wɔn yɛ adwuma ɛna ewiase ɛkɔ n'anim a ɛnsan kɔ n'akyi nneɛma a yɛde yɛ adwuma tetete paa no yɛntumi mfa nyɛ adwuma ɛnɛ mmerɛ mu ma ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ ewiase sesa a na akɔfa ɛho adesoa bebree aba ebi ni afidi a yede ye adwuma kane ne bi ni ho enti sesa ne ma no ba nyame ma ne hu nyansa ne nimdi a obenya emu adiye no akyerɛ yen abɛfo ne ma aba no ekwane a yemfa so nya adwuma nyame wo osomafo na adwuma ba ko a oyɛ enso no no ɛna osomafo no nso bɔ mɔden sɛ ɛne ma ayɛ asori mu dadwene problems are ewu owo mu no otumi ejina ade ne busi ehwɛ etoto ade siye osomafo de no so ne emu ba ko no ɛna afei osomafo nso so ayi obi a nyame ama no asori no mu nyansa ne nimdia ne ahoden a wɔde kyerɛ asori ekwai ne no ɛna ne mepɛ sɛ yɛ ba bɛyɛ enti ɛnɛ no saa nneɛma a makyerɛkyerɛ no ebi ne makan na ɛmu mmienu ɛna nnɛ mefa mekyerɛkyerɛ mu yie ɛno no yɛ the apostle has the ability to administer the affairs of the church ɔsomafoɔ no nyame ma no ahoɔden a ɔtumi de yɛ asɔre yi mu adwuma na gyerɛ sɛ asɔre no mu dadwene ɛba bɛda asomafoɔ no ɔm so na paul ɛbɔ mmɔden akyerɛkyerɛ mu yie na ɔfa kasa mmiɛnsa a ɔde kyerɛ sɛneɛ nyame de saa asodii ato asomafoɔ so kasa no mu deɛ ɛdi kae ni saa mmiɛnsa no nyinaa mepɛ sɛ mɛkyerɛkyerɛ mu kakoraa na kasa no ɛdi kae no yɛnya wɔ romanfoɔ ɛnwoma ɛti dumienu ɛnyiyimu ɛnwɔtwe saa mmerɛ no na paul ɛrekyerɛkyerɛ dom akyɛdeɛ ho asɛm na kasa baako a ɔka ne hɔ no ɛyɛ kasa bi a ɛboa ɛyɛ romans 12:8 na akenka asɛm a mɛkenkae wɔ akan mu no nyinaa mɛkenka afiri asante twerɛkronkron foforɔ no mu ɔsɛ sɛ obi wɔ afutuo a ma ne ntena n'afutuo mu sɛ ɔdemukyɛfoɔ a ma ne nyi ne yam nyɛ sɛ ɔhwɛfoɔ a ma no mmɔ no ho mmɔden sɛ mmɔborɔhunufoɔ a ma ne mfa mmɔborɔhunu mfa animteɛ ɛnyɛ hallelujah kasa a ɔkaa no ɔhwɛfoɔ wɔ ha no borɔfo kasa no akyerɛkyerɛ greek kasa ɛna ɔde kyerɛaseɛ baa borɔfo mu ansa ne yɛsan de afiri borɔfo mu nso aba akan kasa yi mu ɛne kasa ahodoɔ bebree mu no na deɛ ɔka ne hɛn no woba borɔfo mu a king james ɛne new international version afei english standard version ne nea versions ahodoɔ no bebree no ɔma yɛhu sɛ nea ɔdi kae the one who leads king james ne yusu the one who ruleth obi a ɔ govern baabi the one who governs a place nti the one who leads the one who rules new living translation ɔse the one who has leadership ability nti ɛmoawa sɛ ɛha yi no ɔmo twii no ɔmo yɛ no hwɛsoɔ kae so ɔyɛ no ɔkandifo ɔpanyini a ɔdi kae ɛhɛ nti ɛha yi no ɔma yɛhunu sɛ asɔre mpanyimfoɔ no yɛ nkurɔfoɔ ɔmo di kae na deɛ yɛma yɛte aseɛ yie paa yɛ paul ɛkyerɛkyerɛ asɔre mpanyimfoɔ a ɛsɛ sɛ yɛde obuo ma wɔn ɛwɔ timoteo ɛnwoma no ɛti num timoteo nwoma a ɛdi kae no ɛti num ɛnyiyimu ɛdunson ɔka mpanyimfoɔ ho asɛm bi wɔ hɔ a ɛhia paa na kasa a ɔde kaa ne hɔ no ɔka sɛ elders borɔfo no ɔse elders no saa kasa korɔ no ano a ɔde kyerɛ akyɛdeɛ a makenkaa no romans 12:8 no ɛno ara na ɔde kaa ha yi sɛneɛ ɔkaa no nie mpanyimfoɔ a wɔhwɛ asafo no so yie no wɔmfa anidie mmɔ ho nni wɔn ne titiri no wɔn a wɔyɛ asɛm ka ne nkyerɛkyerɛ ho adwuma kasa a ɔkaa ne ha sɛ mpanyimfoɔ no saa kasa no ɛyɛ leaders kasa a wɔde kyerɛ wɔn a wɔdi asɔre ɛkae mpanyimfoɔ a wɔhwɛ asɔre no so ɛdi sɛ yɛkeka saa nneɛma nyinaa bɔ mu a na nea ɔreka wɔ ha ne sɛ so obi yɛ ɔkandifoɔ a na ɔyɛ obi a wama ne nyansa a yɛde yɛ asɔre mu adwuma ne asɔre ho ntotoeɛ the one who governs the church or the one who precise over church issues. Near me fe nyame na sore ho nyame adwuma ho. Sɛ nipa no hwɛ na wadi wɔn kai. Afe kasa na etɔso mienu no. Ɛno nso no na ɔkyerɛkyerɛ akyɛde ho asɛm a ɔbɔ odin. Na yebenya wo koronto fɔnguma edi kai no. Eti dumienu enyimu aduonu enwotwe. First Corinthians chapter 12 verse 28. Na onyankopɔn de binum asi asafo no mu de di kan sɛ asomafo ne atɔso mienu adifo ne atɔso miensa akyerɛkyerɛfo bio nso tumidie ne ayaresa dwuma kyɛdeɛ aboafo empanyinie na afe kasa hodoɔ. Nia ɔka no empanyinie no wɔ ha no ɛno na sese yɛhwɛ no ɛnka sɛ wohwɛ Greek kasa ɔde twerɛɛ ɛne sɛnea ɔde kyerɛɛ brɔfo nase a ɛnka hai no yɛ obi a ɔyɛ ntotoyɛ nka hai mu koraa so na ɔde ɔhwɛfoɔ no baayɛ a twii ne de ɔhwɛfoɔ no baayɛ a na nka ɛyɛ brɔfo no ɔyɛ no administration obi a ɔgyina baabi a ɔhwɛ ntotoyɛ ahodoɔ na ɔyɛ no kama sɛ woba baabi te sɛ Acts of the Apostles asomafo onwuma no etie aduonu nso a na Paul wakye no na ɔde ɔmo atena ship mu a ɔde ɔmo kɔ Rome na afei ship no abra ɛyeyɛ basabasa no na Paul tu ɔmfo ɔmo amfa na mu deɛ na ɔka hyɛn no tuufo a ɔmo faeɛ kasa a ɔde kaa sɛ nea ɔka hyɛn no na ɛyɛ saa kasa yi a Paul ɛde kyerɛ ntotoyɛ dwuma kyɛde a nyame de ma binom a ɔmowɔ asɔre mu na kyerɛ sɛ ɔwe akyerɛ sɛ obi a ɔte po so na wɔka ɛhyɛn no momfamfa ha momfa nsi ha momfa nyɛ ne sei saa nnipa no ɔma direction ɔno ntotoyɛ ne akwankyerɛ a wɔde ama nnipa no ɛyɛ dwuma kyɛde a nyame ɛde ma nnipa ɛdi sɛ saa dwuma kyɛdeɛ wɔ mpanyimfoɔ mu ne wɔ somafoɔ a na kyerɛ sɛ ɔsomafoɔ na yɛ obi a he is the one who directs the affairs of the church obi a nyame ɛde asɔre no ho nimdeɛ ma na ɔtumi ɛtoto momfa wɔntu ne sei momfa wɔntu ne sei momfa wɔntu ne sei afei kasa a ɛtɔ so mmiɛnsa no nso so no ɛno nso no ɛwɔ bible no mu ahodoɔ bebree woba asɛmpa sɛneɛ luka twerɛ na ɛti dunsia na yɛwɔ ɔpanyini bi wɔ hɔ a wɔyɛ ɔni firifo a ɔrehwɛ osikani bi adwuma so ama no na ɔfrɛ ne efie wira na saa efie wira no a na ɔyi ɔni firifo sɛdeɛ ne ɔsi hwie efie hɔ adwuma no kasa a ɔde maa saa efie wira no ɛno nso so no yɛ kasa foforɔ a Paul ɛde fa ma dwumadi a ɔnyame de ato wɔn so sɛ asomafo ɛno aba bɛyɛ te sɛ steward obi a ɔyɛ efie hwɛsoni efie wɔ hɔ a yɛayɛ ofie no so hwɛsoni ɔde saa adeɛ no ɛka bio ɛna afei woba ɛfesofoɔ nwoma mu a saa kasa na ɔde kyerɛkyerɛ ɛna wode ba kolosifoɔ nwoma no so a ɔde kyerɛkyerɛ na nea ɛdi ka ne meme a hwɛne a ɔkae wɔ kolosifoɔ nwoma no mu ɛfa asomafoɔ a nyame de saa dwuma kyɛdeɛ a ɛyɛ ofie hwɛ adwuma ɛde ahyɛ yɛn nsa ofie hwɛ adwuma no twi ne tumi ka no sɛnea maka ne yɛ a ofie hwɛ adwuma borɔfo no ɛdu baabi a ɔmoyɛ no stewards ɛdu baabi so a ɔyɛ no special responsibility ɔde asodie sononko ato nnipa no so ɛdu baabi so a ɔka sɛ administration ɛobi a ɔyɛ ntotoyɛ ne nyinaa kyerɛ yɛn sɛ wofa kasa bi a na wode kɔ kasa foforɔ mu a yɛa na ɛɛden paa wɔnim sɛ aka nkasa yi yɛwɔ amammerɛ bi wɔ hɔ a obi ba na modi amanneɛ wie a ɔsɛ wɔsɛmpa wode kɔ borɔfo mu a ɛɛden papapapapapapa ɛmmerɛ bi na mekɔhunu no wɔ twii mu na m sɛ mepɛ ne borɔfo wɔ bible mu good news bible ɔsɛ for your good message na gyerɛ sɛ wosɛmpa kasa bi te sɛ ɛsie ani kagya ɛni aseda ne brof one say esie eni keja keja no kura wo ne hwan eni aseda afi ohwesie na keja e hye mu na wo kirekira se a na ye den nti woni a o kire bible mu no ya na obre pa enu nti ne ya na ye ne ye ko bible school no ma usua se kasa wodi twere ye nini na se wo tikasa na sikakra na wo de bible fu mu na wo de betwi nu ma ni nyina boa na amawo atiasie yi enti anhwe kolosi fong manu ani tiba ko enyimu aduonunum fa ko enyimu aduonunum woni nti ya na ne kai na edi nti ede be sha se afri enyimu aduonunan ne a medu sese ne ye kasa miensa me kai ye no ne nkyrase na meto aso a ne nkyrase ni nyina no kyra ye nse osomafo no wa manu nyansa ni nimdia wode ye asori mu entotoye ene hyehyehye kasa na hudu oni nyina sa na kyerɛ enu nti no emani tumi ni ahoden a otumi ade kanyame asem na afi otumi ade ye asori no mu adwuma na enu na paul aka bi wo heya mepese yenhwe mu imu esan sɛ de nyame ama wo mu tumi ni ahoden ni nti ogyina ne a oyɛ no owo nti aseɛ a emani tumi ni ode ka enu na sɛ making kai Kolosi fo ngmani tiba ku nyimu adionu nai afei mani je amania mihunu memamumunu na meshe kristo amani hunu de aka no anaemu wo mehonnamu memma ne nipadua eye asafo no a meye ne somfo ni nyankopon fie hwefo adwuma a wamma meho fem se minwie nyankopon asem no tie no kasa ode ke nyankopon fie hwefo adwuma eno na mepese wo hye ne nso ewa ha ehintasem no a efri wiase bre ne awonto atoaso no so hintaye na afei wayi na di akyere ahoteofo onyankopon pese oma wo hunu ehintasem yi ani onyama hunya manaman mu ani kristo a owo mumu onyankopon ani daso no amen ni paul e kire wo hane se waye ni nyankopon efie hwefo adwuma no so ehwe so osomfo na sa osomfo no ni onyame da ne hintasem adi a kire no nyame hintasem adi a wode a kire ne se kane hintan krofo ni nyina na samre wada na dia me ahunu se kristo a owuye mu no oni yenu onyam ani daso ani wo kirekire mu se ni nyina ne se kane ka mana memufo a yenka hu bie no afa de wa freye ne aba ame aba beka ehu bi endi samre israel for jew for ani amana memufo ni nyina ya ba be ye nyankopon fie fo ya ba be ye nipa baako ensonsunye biara ena ye ntam nyame freye nyina sene ma enti de no owe akyerɛ ne sɛ ye be kristo mu a ye ni santini ye ni fantini ye ni nkraini ye ni everfo anwrafo tonfo adanfo ye ni sremfo ye nyina ba bebo mu a ye ye nipa baato ye wo nyankopon fie a ensese ensunsunye bia bebem na saade ye no wode hu nyansa aninim de ne ahode ne adi ama asomafo no a ense ote ase na afi ode toto nyankopon asafo no mu na oye ne pepepe na omomoden se nyame fie nso empaipai mu biara ema sasem ya no osaka wo efisofo onma no etimi ensa a mepese ye bekenkai Efeso fo onma ne timi ensan yimu ba kon ba yeyi nti na me palo me ye kristo yesu de duani memma mu amna memufo se ebia mwati nyankopon adom amunti wode adom me no ofie hwefo adwuma no se onamedi yesu ma me huna hintasem no se de matwere ne tia mumudada no na ehintasem ni nyina na maka akyere na mokenkaya osi nyame ayi sai intasem ya akyere na somafo ne adifo a sesesei jufo aye israelfo no ene amanamamfo abom aye nipa bako samre ye ka emre na paul mo penso no na edin pa senkrofo ebeti ase esa esan se na ohu sentia amanamamfo a omo ho nti ene israelfo a omo ho te bebom aye nipa bako na paul ogusu a otimwa mankrofo ne hu ne se nyame famu de ya ye nipa bako into a small phone a juma and a so chere. Na sadi ye intino bribi koso wo nyamia safumua. Na babe ye a small phone a deswa. Sentin se a so of hesu obe to me asheshe. Obeto to. Nama empumtu a koso. Ama safunue nyini. Ame binumon so et me asakra wajin. Di a small phone in no a yes a jume ya ye chere. Na bra. Omu mum penyin phone nsu fifri mono. Enkuma omo bani nyina na saa so die na ba beto wonso wo mu ba ko ani juda ana honam fam oyey ye ne awurade yesu kristo ni nua ekuma eye mary ne bekuma ba ko abra ye ne awurade yesu kristo ti ase no na omo kra no omo ntumi nyini ni yie na abra wo wu ye osori ye ne de omo ji ni di wie ye a sa james no ye ni nua Yakubu, obey your smartphone. Onona Jerusalem asafo, no odano. Ene ni nwia bakunsu ni Jude, Jude. Na onu obre ni huansi ya kwesi bebia, oka yenye radi Yesu Kristo kurana, omfante se ni nwia, omfante se, yenye radi Yesu Kristo akwa enemi. Ubiya, ubuya dieno, sana oye. Ubikula sebi wanini ye tipe, ene nyamia mana sono. Utumidi eni die, ani obuo emasa nipa kro no ehe omunyina kro ye baako bikro munyina kro asabi asori mom ye elders omu ye asomafo omu ye deaconesses ebikro baako ye member na ono kro na di nipa no ba mu na nsusu nipa no nyame de na ba be gine gina ba mu se oyo kristo ni amapa wo ye nhweso a odi ani die emasa nipa no ntokwa ko bia ma one ne ntam enti jude no Unsa or the any dear man ni nya penny any radi yesu Christa, na eye wangwa. Na ni a one hua may fast say ni se. A bram penny for ni fifri ho. Nu se a sorry ni muya basabasa. Nanko fue fra se de inchrechere boni e chrechreno. Wase e be yena said dear a su dear kese. So a bechrechere. Na in nipa ni behu Christo yesu ye. Na basabasa ye bia ma asafunu.
Yo nti odofo eyo tumfu nyakopon gaduma na otwe ba ye ye de nia edio nsu ebebre mu na ansan ebe kon be pese ebe bod Yesu Kristo hu dewru akere osa umfa Jesus a modern se obe kansan semi edimechi enne de mi jidi se Jesus Christ oyo nyakopon ba me boniti eno be wi e wasendia no so na me bibu nsu nti eno nyane fi e ofom nti enne de mi fa Jesus Christ I am ready, and me cry jengwa. Me nini benanti, me kwande nina, nti e ready buwame. Nyami endu mubibri, bobodi ya sobe freyeng, it was 024-767-9833, 024-767-9833, na ebe buwa ubibri. Yem fa sa kwa imbium, na yenchia, yemami grace, e japa upoku onyina. E shalom. A peace, a caris. Bye-bye.
So